aka naga chupa
naga chupa
none wakihure muvane
cyagwe no munsi ngiye kukareka mito nikorera sport
banyarwanda hehe n'icyu
abantu banywa inzoga bagamije kwibagiza ibibazo ko bishuka kuko inzoga ikwibagiza ibibazo by'akanya gato ariko ikana kwibagiza kubikemura
okay